Krishna, 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 Krish Krishna, Krishna, Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare,
Hare, Krishna,
Rama, Rama, Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
की।